Miwodi filla wala na ondo madere Yesu. Wakati benangi Yesu ga waro kimo, wono gorko gon odo wadi ha ngamu o warua. So geji happy gorko dembe eti ligam palanga Yesu be bilani gorko. Nyanti lawo sanubo he wibe dido gon ambe warwa be he Yesu. Be yoti be eti ledde didi be palonide edo be noddi ligam palanga. Be bili Yesu do be tigi jude mako be tigi koyde mako bo dembe umini ligam palanga na sanu he Yesu. Be wadi non bo to wibe dido be bo. Be henyi be tigi Yesu, Yesu wadi do are. Oi baba ya fa be hakkeji mabbe gambe anako be warata. So geji dido woni do he wobbe de jamaare ne do woni do be faaba hore maada ga afaaba keno wobbe ba majjum goto de wibe be bati e gonga to alati biddo alla faaba hore ma hanne de faabo da min bo horido guido bati banda munu mini gan hakke me acci be tigime no hanne amma gorko o wada gacce gon be bo tigimo ba majjum go Yesu maya o wali do are o wi Baba mi etti yonki am yowi do juuɗe maaɗa. Di fere wore nokku nyiɓɓi caka nyalowma de Yesu maayi. Wonno so geru gongu ndoyi ko waɗi de ngun manti Allah ngun teddinima ngu yi gorko o laati e gonga ɓiɗɗo Allah. Wonno gorko fere gon o ɗo maydere Yesu futtane o yahi to laamu gennini gan o jaɓa ɓandu Yesu. Laamu hokkimo doka gan o yaha o itta ɓandu Yesu o wittoyi. O ɓilli ɓandu Yesu lado palanga de o suddingol lince daneje. O itti ɓandu ngu o yari to saabere. Wato yinane ne ɓe wasi de kaaje ɓe waridu hinde suudu gan wakkati majjum no yimɓe gennini waɗanno saabeje maɓɓe. Ɓawo majjum wonno rewɓe gonɓe ɗo tokkitoyi gorko gam ɓe annita toy ɓe huɓi ɓandu Yesu. Ɓe wari ɓe yi'i. Ɓawo majjum ɓe hoggiti ɓe hoti wuro maɓɓe gam ɓe siyo nebban. Turareji wobbe boya tusanna wadiji fini mum be wittanno du futoniri nyalane siftorde be wittai du filla ndari kadi bo illa hala Allah.